Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuvhili. Yobo a pfumiswa. Yobo 42:1-17. Kha tshifanyiso hetshi, Yobo a vha wavhuḓi na u pfuma hafhu. Ndi ḓo vha vhudza uri hezwi zwo itea hani. Musi Yobo a tshi ṱangana na Mudzimu, a thoma u ḓivha uri Mudzimu ndi muhulu hani, a ḓi sola nga ngoho. Ndi hone Mudzimu a tshi amba na wa vhahaṱuli vha Yobo ane hapfi Elifasi ari, ndo sinyutshela iwe na khonani dzau mbili, nge u si ambe nga ha nṋe zwavhuḓi kha mulanda wanga Yobo. Mudzimu a vhudza vho Yobo uri a vha fhisele tshiṱhavhelo, na uri mulanda wawe Yobo a vha rabelele. Mudzimu a dovha vho ari u ḓo vha hangwela. Yobo a rabelela khonani dzawe na Mudzimu a ṱanganedza thabelo yawe. Nga murahu ha hezwi, Mudzimu a ita uri Yobo a vhe wavhuḓi nahone a dovhe a pfume. Khonani dza Yobo na mashaka awe vha ḓa u takala nae na u mu ḓisela zwifhiwa. Mudzimu a mu ṋea vharwa vha sumbe na vhananyana vhararu vha u naka. A tshilela u vhona vhaḓuhulu vhawe vhanzhi, nahone a fa o no kala nga maanḓa. Mudzimu vha ṱoḓa riṋe ri tshi fulufhela na uri ri si fhele mbilu musi ri tshi tambula. Mudzimu vha a zwi ḓivha uri ndi ngani ri tshi tambula kha vhuno vhutshilo. Vha laula zwoṱhe zwine zwa itea. Humbulani, Mudzimu vha a ri funa nahone vha ṱoḓa zwavhuḓi kha avho vhane vha vha hulisa.